Kalata yoyamba ya Paulo yolembela a Tesalonika. 1 a Tesalonika 1.
Ndife Paulo, Silivano ndi Timoteo. Tikulembela mpingo wa ku Tesalonika, umene uli wake wa Mulungu Atate ndiponso wa Ambuye Yesu Kristu. Mulungu akukomereni mtima ndi kukupatsani mtendere. Timathokoza Mulungu nthawi zonse chifukwa cha inu nonse ndi kumakutchulani mapemphero athu. Timakumbukira kosalekeza pamaso pa Mulungu Atate athu za mmene mumatsimikizira chikhulupiriro chanu mwa ntchito zanu. Za mmene chikondi chanu chimakuthandizirani kugwira ntchito kolimba. Ndiponso za mmene mumachitira khama poyembekeza Ambuye athu Yesu Kristu.
Abale athu, inu amene Mulungu amakukondani, tikudziwa kuti Iye adakusankhani kuti mukhale ake. Paja utenga wabwino umene tidadza nawo kwa inu sudali wapaka majabe, koma tinkaulalikila ndi mphamvu za Mzimu Woyera ndiponso mosakayika konse. Mukudziwa mmene tinkakhalira pakati panu pofuna kuti tikuthandizeni. Inu mwakhala mukutsata chitsanzo chathu ndi cha Ambuye. Ngakhale mudapeza masautso ambiri, mudalandira mawu athu mwachimwemwe chochokera kwa Mzimu Woyera. Motero nanunso mudakhala chitsanzo kwa okhulupirira onse aku Macedonia ndi aku Akaiya. Inde kuchokera kwa inu mawu a Ambuye adakafika ku Macedonia ndi ku Akaiya. Ndipo kuwonjezera apo, mbili yakuti mudakhulupirira Mulungu idawanda ponseponse. Motero palibe chifukwa chakuti ife nkunenapo kanthu. Iwo amakamba okha za mmene mudatilandirira ndi za mmene mudasiyira mafano ndi kutembenukira kwa Mulungu weniweni wa moyo kuti muzimtumikira. Tsopano mukudikira mwana wake kuti abwerenso kuchokera kumwamba. Mwana wakeyo ndi Yesu, amene Mulungu adamuukitsa kwa akufa. Iyeyo amatipulumutsa ku mkwiyo umene ulikudza.
1 a Tesalonika 2.
Abale, inu nomwe mukudziwa kuti kuchesa kuchitadza chesa kwanuku kunali kwa phindu. Monga mukudziwa, paja nthawi imene ija nkuti anthu aku Filipi atatizunza kale ndi kutichita chipongwe. Komabe Mulungu wathu adalimbitsa mtima mpaka tidakulalikirani ndithu uthenga wake wabwino, ngakhale ambiri ankatsutsana nafe. Pakuti zimene timalalika sitizilalika chifukwa chofuna kuphunzitsa zonama, kapena kuganiza zoyipa, kapena kufuna kunyenga anthu, ayi.
Koma timalalika chifukwa Mulungu adativomeleza na tisungiza uthenga wabwino kuti tiulalike. Choncho tikamaphunzitsa sitifuna kukondweletsa anthu, koma timafuna kukondweletsa Mulungu, amene amapenyetsetsa mitima yathu. Monga mukudziwa, sitidabwere kwanuko ndi mawu oshasharika kapena ndi mtima womangofuna phindu. Apo Mulungu angathe kutichitira umboni. Sitinkafunanso ulemu wochokera kwa anthu, kapena kwa inu, kapena kwa ena, ngakhale kunali kotheka kukulamulani kuti mulithandize. Popeza kuti ndife arumwi a Khristu, koma tidakhala wofatsa pakati panu ngati mayi wosamalira ana ake. Tinkakukondani, ndipo chifukwa cha kukulakalakani kwambiri tidatsimikiza zogawana nanu osati uthenga wabwino wa Mulungu wokha, komanso ngakhale moyo wathu womwe.
Abale, simukumbukira nanga kuti tinkagwira ntchito kwambiri mpaka kutopa? Monse muja tinkakulalikirani uthenga wabwino wa Mulungu. Tinkagwira ntchito zamanja usana ndi usiku, kuopa kuti tingavutitse wina aliyense mwa inu. Inu ndinu mboni, Mulungu yemwe ndi mboniso. kuti mkhalidwe wathu pakati pa inu wokhulupirira unali wangwiro, wolungama ndi wopanda cholakwa. Pache mukudziwa kuti tinkasamala aliyense mwa inu monga momwe amachitira bambo ndi ana ake. Tinkakulimbisani mtima, kukuthunzitsani mtima, ndikukupemphani kuti mayendedwe anu akhale okomera Mulungu, amene amakuyitanani kuti mukalowe mu ufumu wake wa ulemerero.
Pambali yathu timathokoza Mulungu kosalekeza. Timatelo chifukwa chakuti pamene mudamva mawu a Mulungu amene tidakulalikirani, mudawalandira osati ngati mawu a anthu chabe, koma monga momwe alili ndithu mawu a Mulungu. Mawuwo ndi omwe akugwira ntchito mwa inu wokhulupirira.
Abale, zimene zidakugwirani inu ndi zomwe zidagweranso mipingo ya Mulungu ya mwa Khristu Yesu imene ili ku Yudeya. Paja inunso anthu akwanu adakuzunzani monga momwe Ayuda adanzuzira a Khristu a ku Yudeya. Ayudawo ndi amene adapha Ambuye Yesu ndi aneneli akale, ndipo adatizunza ifeso kwambiri.
Amene wasakondoletsa Mulungu konse, ndipo amadana ndi anthu onse. Iwo watu amatiletsa kulalikira uthenga wabwino kwa anthu a mitundu ina wowathandiza kuti apulumuke. Motero nthawi zonse amanka nawonjezera machimo awo, mwakuti tsopano mkwiyo wa Mulungu wawagwera.
Abale, pamene tidasiyana nanu ngakhale kanthawi pang'ono, tinkalakalaka kwambiri kuonana nanunso maso ndi maso. Ngakhale tinkachoka, mtima wathu unali nanube. Nchifukwa chake tidayesetsa kubwereranso kwanuko. Ineyo Paulo ndidayesa kangapo, koma Satana adatilepheretsa. Kodi pamaso pa Ambuye athu Yesu nchiyani chidzakhale chiyembekezo chathu, chimwemwe chathu ndi mphotho yoti ife tidzanyadire iye akadzabweranso? Sindinomwe nanga? Pajatu ulemu wathu ndi chimwemwe chathu ndinu. Amene.
1 Thessalonica 3.
Nchifukwa chake pamene sidatenso kupirira, tidalolera kutsalira tokha ku Atene.
Choncho tidatuma Timoteyo, mbale wathu ndi mzathu wogwira naye ntchito ya Mulungu yolalika uthenga wabwino wa Khristu. Tidamtuma kuti adzakulimbitseni mtima ndi kukukhazikitsani mchikhulupiriro chanu, kuopa kuti wina aliyense mwa inu angagwedezeke chifukwa cha manzunzowa. Mukudziwa nokha kuti Mulungu ndiye adalola kuti zimenezi zitigwere.
Pajatu pamene tinali pamodzi nanu, tidakuwuziranitu kuti tidzayenera kuzunzidwa, ndipo monga mukudziwa zimenezi zidachitikadi. Nchifukwa chake pamene sindidatenso kupirira, ndidatuma Timoteyo kuti adzaone mmene chilili chikhulupiriro chanu. Pakuti ndinkaopa kuti kapena Satana wonyenga uja adakunyengani, ndipo kuti ntchito zathu zonse pakati panupo zidangopita pachabe.
Koma tsopano Timoteyo wabwelako kuchokera kwanuko, ndipo watisimbira mbili yokoma ya chikhulupiriro chanu ndi chikondi chanu. Watiwuzanso kuti masiku onse mumatikumbukira mokondwa, ndipo kuti mumalakalaka kutiona ife, monga momwe ifeyo timafunitsitsira kukuonaninso inuyo.
Motero abale, pakati pa masautso ndi mazunzo athu onse, chikhulupiriro chanu chatithunzitsa mtima. Takhalanso ndi moyo tsopano pakuti mukulimbika pa Chikhristu chanu. Nanga tingathe bwanji kuyamika Mulungu mokwanira chifukwa cha inu, poona chimwemwe chonse chimene tinacho pamaso pa Mulungu wathu? Ndi mtima wonse timapemphera usana ndi usiku kuti tionane nanunso maso ndi maso, kuti tikakwanilitse zimene zikusowa pakuonetsa chikhulupiriro chanu.
Tikupempha kuti Mulungu Atate athu mwini ndi Ambuye athu Yesu atikonzere njira yabwino kuti tidzafike kwanuko. Ambuye akulitsile kulitsile kukondana kwanu, ndiponso chikondi chanu chapa anthu onse, monga momwe chikondi chathu chapa inu chikukulira kulira. motelo iye adzalimbitsa mitima yanu kuti idzakhale yangwiro ndi yoyela pamaso pa Mulungu Atate athu. Pamene Ambuye Yesu adzabwerenso pamodzi ndi oyela ake onse.
1 Thessalonica 4.
Potsiriza tsono, abale, tifunati kupempheni kanthu. Mudalandira kwa ife mawu onena zamene muziendera kuti mukondoletse Mulungu. Mukutsata mayendedwe otere kumene. Koma tikukupemphani kolimba mdzina la Ambuye Yesu kuti muchite zimenezi koposa kale. Pakuti mukudziwa malangizo amene tidakupatsani ochokera kwa Ambuye Yesu. Chimene Mulungu akufuna ndi ichi. Mukhale oyera mtima. Ndiye kuti muzipewa dama. Aliyense mwa inu adziwe kulamula thupi lake. Pakulilemekeza ndi kulisunga bwino. Osalidetsa. Musamangotsata zilakolako zonyasa. Monga machitira akunja, amene sadziwa Mulungu. Pazimenezi munthu asamchimwire mbale wake kapena kumpezera chifukwa. Monga tidakuwuzani kale monenetsa. Ambuye adzalanga anthu onse ochita zotere. Paja Mulungu sadatitane kuti tizichita zonyasa, koma kuti tikhale oyera mtima. Motelo munthu okana mawu amenewa, sakukana munthu chabe ayi. Koma kukana Mulungu amene amakupatsani mzimu wake woyera.
Kunena zakukondana pakati pa Akhristu, nkosafunikira kuti ndichite kukulembelani, popeza kuti ndi Mulungu mwini amene adakuphunzitsani zamene muyenera kukondelana. Ndipo mumakondana naodi abale onse a mdziko lonse la Macedonia. Koma tikukupemphani abale, kuti muchite zimenezi koposa kale. Yesetsani kukhala ndi moyo wabata. Aliyense asamale ntchito yake yake ndi kumagwira ntchito ndi manja ake. Chitani zimenezi monga tidakulangizirani muja, kuti akunja azikulemekezani, ndi kuti inuyo mukhale osadalira wina aliyense.
Abale, tifuna kuti mudziweko za anthu amene adamwalira, kuti chisoni chanu chisakhale ngati cha anthu ena amene alibe chiyembekezo. Paja ife timakhulupirira kuti Yesu adamwalira na ukanso. Motero timakhulupiriranso kuti anthu amene adamwalira akukhulupirira Yesu, iwonso Mulungu adzawaukitsa nkubwera nawo pamodzi ndi Yesuyo. Tsopano tikuwuzeni mawu a Ambuye mwini. Ife amoyofe, otsala mpaka kubwera kwa Ambuye. Sikuti tidzawasiya kumbuyo amene adamwalira aja ayi. Padzakhala mfuwu wa mawu a mngelo wamkulu ndi walipenga la Mulungu. Ndipo pamenepo Ambuye mwini adzatsika kuchokera kumwamba. Anthu amene adafa kukhulupirira Khristu adzayamba ndiwo kuuka. Pambuyo pake ife amoyofe, otsalafe tidzatengedwa pamodzi nawo mmitambo kuti tikakumane ndi Ambuye mu mlengalenga. Motelo tidzakhala ndi Ambuye nthavi zonse.
Mchifukwa chake tsono muzithuzitsana mtima pokambirana zimenezi.
1 Thessalonica 5.
Komatu abale, za nthavi ndi nyengo yake yodzachitika zimenezi, nkosafunikira kuti ndichite kukulemberani. Inu nomwe mukudziwa bwino kuti tsiku la Ambuye lidzafika ngati mbala ya usiku. Pamene anthu azikati, pali mtendere, tili pabwino, pamenepo chiwonongeko chidzawagwera modzidzimutsa. Chidzawadzidzimutsa monga momwe zovava zimamchitira mkazi pa nthawi yoti achire, ndipo sadzatha konse kuchizemba.
Koma inu abale, simuli mchimbulimbuli kuti tsikulo nkudzakudzidzimutsani ngati mbala. Pajano senu zanu zonse ndi zamkuwala, ndiye kuti zawusana. Ife zathu si za usiku kapena za mumdima ayi. Nchifukwa chake tsono tisagone tulo monga momwe amachitira anthu ena. Ife tikhale maso, tikhale wosaledzera. Anthu ogona tulo amagona usiku. Anthu oledzera amaledzera usiku. Koma ife popeza kuti zathu nza usana, tisamale dzera. Tikale titavala chikhulupiriro ndi chikondi ngati chovala chachitsulo chapachifuwa. Ndipo ngati chisoti choteteza kumutu, tivale chiyembekezo chakuti tidzapulumuka.
Paja Mulungu sadatisankhe kuti tidzaone mkwiyo wake, koma kuti tidzalandire chipulumutso kwa Ambuye athu Yesu Kristu. Iwo adatifera kuti tikakhale ndi moyo pamodzi naye, ngakhale pamene tili amoyo kapena tidzafa kale. Nchifukwa chake muzilimbitsana mtima ndi kumathandizana monga momwe mukuchitiramo.
Abale, tikukupemphani kuti muziwalemekeza amene akugwira ntchito pakati panu, amene Ambuye adawayika kuti azikutsogolerani ndi kumakulangizani. Mwachikondi, muziwachitira ulemu kwambiri chifukwa cha ntchito yawo. Muzikhalitsana ndi mtendere pakati panu.
Abale, tikukupemphani kuti anthu amene amangokhala osafuna kugwira ntchito muziwadzudzula. Anthu otaya mtima muziwalimbikitsa. Anthu ofowoka muziwathandiza. Anthu onsewo muziwalezera mtima. Onetsetsani kuti wina aliyense mzake akamchitira choyipa asabwezere choyipacho. Koma nthawi zonse muziyesetsa kuchitira zabwino anzanu ndi anthu ena onse. Khalani wokondwa nthawi zonse. Muzipemphera kosalekeza. Muzithokoza Mulungu pa zonse. Paja zimene Mulungu amafuna kuti muzichita mwa Kristu Yesu nzimenezi. Musayese kuletsa ntchito ya Mzimu Woyera. Musanyoze mawu olalikidwa mdzina la Mulungu. Koma zonse muziziyesa bwino kuti muonetsetse ngati nzoona. Musunge zimene zili zabwino ndipo mupewe choyipa cha mtundu uliwonse. Mulungu mwini amene amatipatsa mtendere akusandutseni angwiro pa zonse. Akusungeni athunthu mzelu mu mtima ndi mthupi kuti mudzakhale opanda chilema pobwera Ambuye athu Yesu Kristu. Iye amene akukuitanani ngokhulupirika ndipo adzakuchitirani zimenezi.
Abale, muzitipempherera. Abale onse muwapatse komoni mwachikondi.
Mdzina la Ambuye ndikukulamulani kuti kalatayi muwerengere abale onse. Ambuye athu Yesu Kristu akukomereni mtima.